bafa mugira mukanule munye bajja okuziwereba mmula mbalaba mutemya musolobeza nnyini mwekanye nkula ebimyule byerusa agajja bakongoka mugira mushatala abami basese empale bazitimba essimu abantu kwe mwepankira abatukiza ddaakiri agenda okukuyita ddedi aba alina kyakwagaza mwekaliisa n'empale muziwagika enkoba abo kwe mweragira baatunyagadde empale ezaabwe zibanifula ezigirako enzigiza gaso agyepimamu yaginnyuka kuba yeggula n'eggala mu butaboola sayizi zibuzabuzankula mbubeerula figa kumbe migongo nkanga mukyabayita baakuno nnyo bagenda okubasala ensawo mukenenuka endusu gasaalirwa nnyini bino si byamanyo wenu bali tebakyawena mugira mutangaala o lesoni mujjafuna tuyiya bayiya obulwa bwokyambaza bankuuladde waya banyambala za kizolo kati bw'omuva maasa kusooka butiityolaba ate bwakuba amabega ogendoleze ne kannika yali bwasinga awo oba oyo yawanjuku ono wa ddobolo kyampogola n'ekisuse leero n'atambula ng'enjogera egamba ne bwonneetegereza kiki ky'ononkola basabula bumini simmwe mutayize munyike kali kutanda ne weeringizi sooli tunyumiza embaga fe kati twanjala bibune binnyo baabyabula kuno tekukyali kukuula kiyite kitundula biso imwe mugakanule munaalaba kyenalabyeko n'akameme kankuba gwate ekiteleseka n'amatukuluno tegaawone nsaasira bulenzi butooku kino kyetwalabye bwowulisanga kimaanya mirevu baataamye okuddira obumalirivu okubutega ku kkubo n'obusaawo bw'ebbeyi n'ennyonyi bazirinnya ssebo era ababeera bakakafuumu buli bye boogera bakyukanya n'amannya nga bakyanga ennimi okwatibwa ennaku nga beeyita bashedwa mawiiwa ne kirinja bafuŋŋana fara oye yabatendeko kupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayaganyabo eyabatendeko kupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayaganyabo abasajja bafugisa ebirumba by'enkoko bazibayitira embuto muzivuddemu bazireeta zirinnya nnyini mbeekya wakati oli okulaga bebi oddanga ne mu nsonda ne weekebera oba wankizo ekigendererwa ky'abantu bano kikyabuze bwate olaba n'enkoko emaamira magi n'egaalula neekuza abaana w'abasukka n'ekkumi iterina nabbeere n'empanga tezigiyambye naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osula omwana omwati gwana kikoli mu kibenga kyanjawulo mufenga muleekaana bafenga bawuzuuma bafenga bawunyera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeko abantu abo bishuga mami ebikulukulu bijja babuza ebyokola kikufu nvubirako kikwetalako tekinyuka naye owange okyagaza mazima bitera obba n'empisa biba byapowa kiba kyatomeradde empagi wakati mukanzunzu awo kwe kutuuza enniya baba baabizinza enkata ezaawaggongolo anti teryanguwa kitaluddi oluliko onako n'olibuuza nti byoneetikka ebyo byo byewafunye Mubi wete chimo ni mazo kubinywe rabi Kuwanga wazene silifi umweisa sista u Bala kusaka tenoso yoku jija kuzi Akulesa vyulikira ya akulage chokora Obuka bukanga kusibira mchupa Obukira mchupa kuluoda kukenga ve Sima nyoba umubera mfuna Mubera tonziga huza tukiza vitwa rabi Lero tuliku yole keru noru nabala Sinuwezi pa mashini tuwazi sita makumoto Ebya na jevi ya njobo vine sana kuwa bambuga Nobu tono obu eterila nobu watu wetima Ata naita ita mtera kutenda vya siti Ebya na vimucharu vikutemeri Ngendo kukubeke nkonde nendo Salevi ya indu kemu mku wa sopa Nijolu dudulu nuku mkonde nendo Lwena atamburanga mbenga shikule kule
Mabambi takonku nyobu kate Mabambu za kusichabi sobora Akafayo ntutia nabeka Urusigare ngata charoza Mabano kuranga visoma mbitabu Kananga mando ago nyosha bebi fumura
Kamba vulire tuliku kasandali kubana abafumbo benyini toshaya ulana wabure Ne waba wapete vyo vikoma wakabona bampa kasaji Nditomuleka uwiki nata kikwambaza Ulira buwasu wizanda uso webari
Buhum, kapisera minomunya nyari rangasu mirunye Nomunange Bozirinda marifuna ruto
Ya kubera teri
Hero chago mfuna feri
Ulire denzi kweri anukura Kweri wewenda ku Uchoko na chima nyante anze
Mofayo chi Mbade woli Nange wendi Fendi wetu li
Mugenda mwera mwiliza makiro Nasula wali akananga ya garukali Mwenga muja mwiliti dogoli ya bachave Musajia watu njini mraba sambe nsiko Mpye tuwa vizi vichabuse Marunda usikazara vula lulieri rukomba bia Evi singo bako senso yezi rangi wano mbuzu kurugabera mabiru vye chita muruje vye mpeho Na vana vanga nye yunga tutaize ndeku Oli yeta meriza kuyafayo vye njini njini
Mujaja ushi yafaya liari anyoku
Kuboru sikamu gana harangira kanda nyabu Karive kwanga chevi ntwevyo teri jeviri uomera Ndewe mfanga ambale kabe wea nebule Ewe ama sanyo vino kogate vye mfuna Oruse vitali na muno vitufule vitachanuka Ewe anevyo chupe mweche ya pie mkwa tana ala ya kapura Mwari ankomani na mura wakomo maso gaba
Zebele zebi vadeyo Kananga matubi kogute Webu babuana tuchazara Awe chwanu lila ni vanafe Zebele sebi vateo Bananga matubi gogote Webu babuana tuchazara Awe chwanu lila ni vanafe
Buzawa masanyala zaka genda kubara genkora Mubaraba kumyusa mimomjita mirembe dara Baja kutumega baturume noluma Okugwira na sikurunji tuwebo zengako Batu tuwaranga balavera tebatu wagara Bia kufunye mwaya gara bibere vya mabuye Mbwata kufuna mbye vidaro kugwane mbaga Lutaro lwenyini Kanana katano jaka nukoraba Hebe vye musari fetula vye kubantu sebo Nze siche tumburaba nerisa denkuta Nakabirine kambura angapoba hiri ngura gakoro Obwana vune moku somesa mfume Ngaveze mvili okora ngurovu kondo webe Chipia chichencha anonyo fukamira kumkatoga na mansira nasitu Lave ye chirwanire Bye mwajanga mwekulu besa siri na chisarabye Ekati vako kuko ndi mukoda siri Ze mwale za marasi chagaba nothu Nenge jenja tura mwera gabwe njagara Era wembanja tura sagara kugwena duthu Kijisere za nembura kungamba thiringi Gite nthimbi Era bwenkomba kurugalonga ngibale nothu Ninda nerumara kala nindio kange kubakipa Eze jenjero mwazi we menta Mazi mara musawo Ebyana byeyiri ngulanga nora bembaga Bazi kunkumura musenye ntogo nyini Kati ebyo byemwe bikula twabira badda Byemwe weweta byonna byewewetemu Byemwe kuuta babye kulubutadda Anve wano tebankube chupa omanyi bakambwe Leka mbete kule sina galwana Nyenze kulya kava bukonja Tebankube chupa omanyi bakambwe Leka mbete kule sina galwana Nyenze kulya kava bukonja Leka mbete kule sina galwana Teba kube chupo manyi wakambu Ngenze kulia kafu kukunja Kere kambete kule sina garwana Teba kube chupo manyi wakambu